ushike safari ni ngumu kwangu, nimezama dhambini. Eloi, Eloi, uwe karibu nami, mbele yangu naona giza, nikimbili
she cares.